nkulu yami nayo engayithola kanzima baboni fanele bona hayi mina
Okay.